If the universe had multi-dimensions, then in another one, we could be sharing this.
Moyo wangu tabasamu, kipendacho washafahamu. Eti ila la penzi na wingi wawezi. Hofu ninao siende mbali, bati nayo upweke hali. Ila siwezi eleza kipenzi. Hisia tabu choto damu, nipe macho niseme hamu. Ukali wa moto ukinga kitoto. Maneno kibao sema nami, tunze kwa uwe wa thamani. Ila siwezi eleza kipenzi. Natafuta ndimi la kusema, uoga wangu mimi sitoweza kumweleza. Upeo wa macho undani wa moyo, upendo kwako mimi wanitesa. Najaribu kwa siri bembeleza kumweleza. Upeo wa macho undani wa moyo. Shika dhahabu, eti pendo kitenzi na langu taenzi.
Mcheza kwa tuzo hali, usu nalo ni la thamani. Ila siwezi eleza kipenzi.
La Mungu majabu, alo mpa pia adabu. Moyo wangu kokoto, hifadhi umoto.
Kila kuchao ninatamani, kila mbalo ninahifadhi. Ila siwezi eleza kipenzi.
Tafuta ndimi la kusema, uoga wangu mimi sitoweza kumweleza.
Upeo wa macho undani wa moyo,
upendo kwako mimi wanitesa. Najaribu kwa siri bembeleza kumweleza.
Upeo wa macho undani wa moyo.